aje aiwe nina wembo nuri kwiza kubanda bakunda bapfusha kandi bazingonira she nibaziko ndi muzima ndimo kwipfusha kubanda bakunda bapfusha Genzi apfuye rubi dababaye yari nshuti ukuri yari umwana mwiza baza umugore yabanaga neza gusa ukuntu ari kumvuga neza kandi yanze no kumubikino cy'akahunga ngo ndebe ko narya Bapfukuzana ko nkafasha abantu basima ndagapfusha ukunda guhamba niba unkunda ihera desa ndebe ko najya nkarama winkunda rubwo maze gupfa magambo meza uvuga numva muyabwire ndi muzima wenda nzabashimira nyuma Sapuye ndasizena kana Namusuye no mu bitaro Siyari yanumye nakagwa We Reka abantu we Musandumiwe be Musamfasha amasomo Nababonye nimumbonyesha
Ukuntu yigize mwiza kandi yanze no guma Bikino by'agahunga Ndebe ko narya Bapfukuzana ko nkafasha abantu bazima ndagapfusha
ukunda guhamba